Fresh out from NigerRemix.com.
Jolo, minungani wami vuno tolo. Uthenge imali nemoto, ungamjaji ushaya nefoto. Abaningi bathakela ngqondo, kodwa iphande imali kunakekela igogo. Akalali ebusuku uhlushwa thomo, ukuthi kusasa kumele athole omunye ujomo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Abaningi bathakela ngqondo, kodwa iphande imali kunakekela igogo. Akalali ebusuku uhlushwa thomo, ukuthi kusasa kumele athole omunye ujomo. Jomo. Jomo, jomo, azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Akalali ebusuku uhlushwa thomo, ukuthi kusasa kumele athole omunye ujomo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo. Jomo, 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 azomdidi ngqondo.
Fresh out from nigerremix.com.